If you ain't your tired job, he push you come count a fool. Mama fool, Nika is in a bar. Whoa! What? Etika told me, Etika ni me. Whoa! Nika si kwana wewe. Just here. Yo!
Yoshika, kwa heshima tulikuwa na mjomba wangu Toma na Jota apiga eh. Hai.
Mi namba Sela Media, namba Sela Media.
Sawa.
One Dream Media.
Singeli.
Kwa heshima ujongo yangu ame Sunny Voice mwenyewe yuko wapi kwanza? Si kwa naimba bashuri ayupo. Ayupo. Ah, basi atuimbe. Sasa si hapo tumoja kumsupport hapa. Tumoja kutembea kwa ajili yake. Break out chill. Wow. 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 Kisia. Hey. Na una kila mtoto patoka, kila mtoto koko anacheka. Naomba piradi anze kwa steka, kila boko nyuma pressure na choka. Nani nageza kukama natoka. Nani nagoza jongo rakbeka. Na ukitu chungu kula batoka. Wa mtoto mbua kiunia nakata. Oya chechi kibaki perika kwa sadada kwa sibaki.
Wechi chechi kibaki,
wechi sibaki. Yo, wow, unesema pari na kwa utupo sio. Kato na buluza atupo weke kama mtito. Weka kaja kule mie, kato na wata maisha ya mbele mbele. Nashi puri pusi kakia kia, pare mbele seki piga 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 tote. Jisi kaya kia tona wase, kari na uni nima. Wow, kiki sashi puri pusi kakia kia, pare mbele seki piga 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 tote. Yani pumba kama kapumba kama kaplu wametereza kwa juu yani
pumba
kabisa pumba na puliza kabisa pumba pumba fuzenu nitafucha pumba kakuta pumbu imeturia kabisa kareta upuka pele kwa pugu pumba kabisa pumba na puliza kabisa wametereza kwa juu yani plu yani kulapa na cheza chini pumba kama woto na tereza nye pumba kama yota ni taiso pumba kama pumba kama tete ya unatereza pumba kama unatereza pumba kama shaki pumba kama yoto na fucha nye tete pumba kama wapato ne hune pumba kama kata achi wana ne pumba kama lapa ne hoja mene pumba kama yoskia 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 nige kuwa sisi mizi Eti yala mbalamento taila selo nini yala mbalamento taila selo ndo maskani na jela ndo nyumbani na yala mbalaguli na ila juzi tumemsomea kesi padi kanisani yala mbalaguli kugisa sicha yoyi sila yani tunaiba bude tufai tunampalama na ukiwa yele ni makini mipati skoko koko bla Mzima ukitaka kunidefine kwa zakata bima Zoga za kutamba kandolo na mima Na mimi nimefunga geto chula mtu mzima Nijio kipiga biti napenda kizima Unanipa mizuka fani pia balorina Kudumsogeza kreta ni kreti zima Nipige na luma fudo kabla zinja zima Kama na chula wanga kenae Kama na chula wanga kenae Kama na chula wanga kenae Akinogewa wando kenae Mana kushanya lumbo na kinyonge Kama na chula wanga kenae Kama na kilewa wanashika pua tu Wanapenda kubishana, wanapenda kunichana kwa jina, wananichelezea sana, wanaleta dharau sasa, tawachana. Watoto wanapenda rawama kunikadiria na kuniletea drama Nabikutana wanakutana kunizungumzia wanipimia kwe Chisikia na kupabiti kalipie na kupamek na face nenda kalipe Mama ya wazibolo kipia kuliko kuchiri na mimi kakutia piwepe
Yo, bro! 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 Yo, bro!